balima ani wula Mohamed Ture ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC n'o ye studio Cisse nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faaba kɔnɔ an ka bi saraka do o kunnafoni kumaba bena tali kɛ nin de kan basketbaliya Mali jamana camancɛ yan fan na an bena kuma ni fana baɲagara o maradenw olu ka fɛlaw ye jumɛn ko min bɛ sen na u ka mara kɔnɔna na ani Niger kunnafoni labanw ani fana Amérique cidenyaso olu ka laseli ka ɲɛsi Niger ma an bɛ tila ka na hakilijagabɔ dɔ kɛ Niger lahalaraw kan ka fara yali n'o ye Washington Mandela Fellowship Mali jamanadenw minnu tun b'a kɛnɛ kan yan an'u kumana an bɛna o lakalaw ye ka fara ayiwa an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Saka Traore bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Aiwa aminata mali jamana chamanche anfana krenkrena banyangara marala dokun temene dankaru kofe ayirala ka fofana kunu tenendon marfatigu do munu koma donfolo we bingani doke gan udukuka nuye uo okafo konoe jate ubaira ko ma wulongula sara akola ani dog jagina fana aiwa kuna foni mi irala dugudion fe ayirala ka foko yoro chama jenina viwa bana la siden ka bo aiwa koro tijani wedrago aleba kuna foni wala wala ya angalame
ni wati laba nunu na lakana badia koni nyonye nendo kosebe bajangara marabulu konana karidongo wo dugu dangari wuko fe ikadonka fo kunungu tene anyi kuna foni soroka fo kudangari wale wuko nikera kukurai dugunu munamba wule kungani ni ubu woko minfe duguma ukasirela kabini wati jan kuli malfatiku kwenu kembeka na bagabagalike kairula kunu madugu imbla kuna kwa shirinka na dangarike amanye munko kunu ngo ulafe wati mina mau kwenu bika bofurola kana kuli malfatiku nana dugu lamini nika mugu jugu wili kanyesi dugu deuma malifi nitikila kamu nundagalembe bankasi marabolo kona na uluko ni kele nka kuna foni me uyusi mfaka seye ndugu ina la una nasoro chene barika uko nubwena ba ujatimina uko ni ayira kafuko maada ubonena unina ba ufana banana ayira lafana kafuko machama ndetuna halisisa kuna foni umaseka soro uka ni kuna foni nunu bela jilin 70 era woku mini merfe akafola laini mumbe dangari wale tigila maufe ode dugude unkana seka ukasamia bara uke chugo mina malifi ntigila kau iba jati mina kafo ulufana kemba ka girinka joke siraba munamba uleko Eren Kenji wala saa mau ubiseka lakana chugo mina ni dunya jati mina kabini somia bara ukoni tamina na bajangara marabulu kona na dangari wale ukoni ulukera kosebe akera sababu yefana kama chama mbwane unina taufana yu sigiro bla dangari wale unyesiraya kama okun kona na bajangara jekulu fenfembe ukoni uka lajareke lajere mungu ya yini chamanche fanga nye mogo fe uka fere bela jine latike lakana uka seka na mali chamanche nyafana kono te kodo na taula una nisongo ya tamake kuka nisongo ya jira tijani wedra ugu vio bambara kabo bajangara
halisa basketbalia hukumu kona na bojo o dankaru kofe noe banyagara maraya halibi aywa mara deon ulu jorolendo kosobe ube wele bla fama uma yasa lakana oka seka basiki jamana chamanche ala viwa bambara la sigide nka bobu mwako noe Mohamed Danyogo aliaga kuma galama nyeshi adoma ku hakilina surakula angaje kulame
bojo kawu olu jisukun ukamikaminendo kanyeshi binkani wali mkera bamanchufe kanyeshi ukaduma kari temene noye mata aniko ubone anina Usman Kasoge nale bojo kadi alayira kafo ni binkani wali adigirula senwarebe mundigirula kosobe udiye kafo utue kangarmadake utue wulewile dake kanyeshi nyama uma kukana udime Usman Kasoge
aina demedo amo bojo bina atake anga dutiki minsara Routine Sarade, Rafa Dongo. Hotel de Aira. Oh, who can a contract and your free? Oh, we are your Kuyame.
Nia ni bingani wale nyere alisira kake bojo kama chama fana ka ubone anina ende umbu timbi na libora tamala bajangara marala ati tle nanibo ala irakafo muye dana amasago koni ulu nyega nilu barawarela muni dugu lakana ni otekele nye ende umbo kimbe
problème fana mi dana amba tagudi banga yoro mais si to mena dana amba to préoccupé de corona parce que problème fana ni sa mi atera o bonda tenika corona donc dana amba so famba luka activité famba et dans corona de donc ils ont profité de ça pour aller faire la dugu moko ko plus de 300 terroristes terroristes qui massa on a du kon mais faut la wa dana amba so tumbe o kere donc dana amba so gien utara dana amba so utara foro la donc lu fait maintenant c'est ici tous les mouvements de dana amba so donc on a dans donc chelge donc mi ne gouvernement fait c'est vraiment aka agla to jamana denna
ulasta ni kokolin ko dogono ko kurubambe nu bela jele mi nyon soro ko no yina dogoni olu ese don frabo ko ka jisuma kasaka uira anika wolebule dake sedu tembine nale ni kulin kuma la selaye anka alame
olera kanda e favorite vraiment gouvernement ki jita ka mogo la kanaka frebetige pour que mogo asega o mois o ka seneke mogo asega o ka bagange mogo asega o asega o ka commerce ke kwa wala sino ambero mna bi genando go andusugun kam kamlendo andusugun kam kamlendo
ni wati na seven fro bora bajangara shifina ka ofe ani kuluro ka foko shini uluna tamake bajangara konala kuka jusuma kasa ka uira Muhammad Danyuko vewa bamara tola kabob mako
aiwa sisa aminata nyame no niger faba kono ajirala ka foko mali ni burkina uka surasi chiden jeklu ka nyoko yon kofè ni sente mo uluye la selike ula fe ko jamana fonga nye mgo do sigila hal ni dien degun obe niger jamananka ma miye Ali Mahaman Lamine Zeynye aiwa ale join hukum konana viwa bambara la siden ka bo nyame Mohamed Kaba Jakite alebe jabi do di akan anga lame
décret portant nomination du premier ministre. Le président du Conseil national pour la
Niger Kaoubé Ali Mahaman Lamine Zeyn Donko Sebe Kabini Jainsigli Kofora Kunchoufe Jamama Gerea Fouidon Ala Bololo Sanfe Chamanye Ukaniso Jadeira Kamasoro Ko Lamine Zeyn Kera Niger Wari Kounia Ministrie Ministre de l'Économie et des Finances Kateme Mahamadou Tandjaka Fanga Wakati Kata Sambafla Anifla 2002 Fokata Se Sambafla Anikondoma 2009 Farafinaka Waribon Banque Africaine de Développement BAD Atumbe ou la Sigdenyala ni Watina Tchad Yani Ojamana Ibze Aye Okelenke Kurwari Aningabon Niger Kadoko Bisormadeina Kubeka Finchaman Kono Chaina Nafo Koka Dunga Fasabati Anika Yirwa Nati Niger Kuranko Fanfe Kenya Fokata Se Shifun Kakalankuma Kunafoni Fese Fese Lado Kakumala Koni Ministri Nyama Sungandile Mbaira Kosien SP Sovation Nunka Ferubulu Odekama Kuteka Kokan Jamana Ulamenfolon Misalila Bitarata Uyu Banka Frafina Tomba Union Africaine Gentom ba Nations Unies ani seria o katile ndo bisina la service de konon uya ira kafoko jamana ko jamana dun dusuka chelendo folon seria o kanya nyinula o kama ko faratido jamaka na boka duna nununka tama kunguruni chen ubulu ka kaduye ni manunun be fekana kuma nyonyala unisien spk jenka la de nyonfe adun ani awati ani baramun kanga ke akonon ko bela de nyonfe yani tama kunguruni ndunje kunu fana l'ameriki ka uka ko kanya mado victoria nuland ko ameseka general chaniye bazum fana kerebete katuna na kuma nyonya de la wala saka benkan soro nga kani general de brigade Moussa Salahou Barmounde kumana ni uye sorda suka nyema kurayi chef d'état major des armées kama fanga blanya foshiye manungu miye bazum fanfelaye aka politiki ton PNDS tariya ye la silike kunu kuya la koloshi bololo sanfe dobi kafoko bazum ye atere nobla fanga bla sebena ko kuma intichenye ko bazum ma fanga bla wako atena blani jwaina alibi faranka untika kotige katrasien SP Euro. Maradi ni oye politiki ton PNDS reka fabaye mousso ou tchaman mbora ka fatiata ni ka demengira katra sorda sou euro ni wati nataina nijerka ou silemeka ministri nyama kuraka gouvernement kono Mahamud Kabajakite Vewa Bambara Nyame Niger
aywa yano Washington DC Amerik jamana koka ministri no Anthony Blinken ale la sominike aka nyinungali dola bi tarata don ko Wagner obeka nafasro baski baliala minkera ni fanga dafri Niger jamanaka bau alefe ko rusula jamanaka sorasi kulu ulu gerala asinyon jamana malila kaba viwa bambara kuna fundila mudibo dambele ba nyefwana angalame
The secretary announced on Friday also that we are pausing assistance to the government.
America jamana ka kenamako ministry Anthony Blinken ko BBC la fri kale atlete ka foni Wagner de nokera uka murutili muni amasira soro ni ataraka nyesi.